This song goes special to all the lovers out there. Hey, let me hear that.
Safari namba kituo chetu kwa chambari tushuke mbari na situngangane mpaka mwisho daradara tusirusu wenye pesa rete visa hata kama mtaji wetu wa kinyonge sute na kapeto kuturete visa vidudu watu kwenye penzi waje kushika pembe aya awe o baby ukichukua mwili usisahau na roho. Beba kiri usisahau moyo oh, eh. Na kama kwekwe tatapiri tapiri vyo hivyo. Baby we mashua mie ndongala 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 na hivyo na haidi kukupenda my love.
Mimi nisha hapa na kupenda
ona kupenda we eh.
Baby swear that you love me too.
Oh baby swear, baby swear. Baby swear that you love me.
Nishapa na kupenda.
Oh mie nishapa.
Baby swear that you love me too.
Oh baby swear, baby swear. Oh baby swear that you love me. Hello. Najua kwamba we unajua unavyopendwa na mi. Iwe jua mavua kwamba nitakupenda
na baby
na apa. Sitomezwa na ujana ni kwako kama kinda na ndege. Mpaka unirishe wewe ndo nishibe.
Awe o baby ukichukua mwili usisahau na roho. Beba kiri usisahau moyo oh, eh. Na kama kwekwe tatapiri tapiri vyo hivyo. Baby we mashua mie ndongala ndongala ndongala
na hivyo na haidi kukupenda my love.
Mimi nisha hapa na kupenda
ona kupenda we eh.
Baby swear that you love me too.
Oh baby swear, baby swear.
Mimi nishapa na kupenda.